Enkera, mabebi jagala nkulabe kenkera. Bwe nkulaba gwanchi usembera. Oba nkugulira mapera. Bino mbyogera kudwe mbera. Kankulabe kumachia. Enkera, ayabazi. Mabebi kankulabe enkera. Mumajana fuck high ranking officer. Bwena kulaba nasema tuka kansa. Mumutima gunkusaba kuba member. Zijukirodo na kule wampe namba. Na kukubira nitogera kumsonga. Nkusima wauliriza vya nagamba. Enkera, mabebi jagala nkulabe kenkera. Bwe nkulaba gwanchi usembera. Oba kugulira mapera. Bino mbyogera kudwe mbera. Kankulabe kumachia. Enkera, yo, wantuka wala nkosaba simba wakati. Omutima gwange oguli mu makati. Omuziki tugukuba just bend and relax. Engeri je chikola mukakuwe maxi. Byonna bikole nkuwe 100%. Kusaba kuba me first lady mbe president. Muntalo za majoli vanga buleti. Enkera, mabebi jagala nkulabe kenkera. Bwe nkulaba gwanchi usembera. Oba nkugulira mapera. Bino mbyogera kudwe mbera. Kankulabe kumachia. Enkera, katiba litogera kuntifabalo na ngentalo mubude wa mugalo. Oyagala mizano chikapira kwa pena oba tuzanya kuso bando. Kusubiza anti toliko onga tatabando. Kati jeno robati ya tude kuchidongo. Jeno robati agambe DJ Veresi yongeze chidongo. Vezesi bange bafunye migongo. Enkera, mabebi jagala nkulabe kenkera. Bwe nkulaba gwanchi usembera. Oba nkugulira mapera. Bino mbyogera kulwe mbera. Kankulabe kumachia. Enkera, yeah. Omuziki musomero tugukubira nga mu uniform. A general but this is how I perform. I'm very deep in love. Kanuke kasose on my album. This girl knows how to shake a bam bam. We grew together like a bamboo. Tewera viram the one with true love. Enkera, mabebi jagala nkulabe kenkera. Bwe nkulaba gwanchi usembera. Oba nkugulira mapera. Bino mbyogera kulwe mbera. Kankulabe kumachia. Enkera, mumajana fuka high ranking officer. Bwena kulaba nasema tuka kansa. Mumutima gunkusaba kuba member. Zijukiro luna kule wampe namba. Na kukubira netogera kunsonga. Kusima wawuliriza vya nagamba. Wantuka wala kusaba simba wakati. Omutima gwange ogulemo makati. Omuziki tugukuba just bend and relax. Engeri te chikola mukankuwe max. Byonna bikole nkuwe 100%. Kusaba kuba me first lady mbe president. Muntalo za majoli banga buleti. Yeah, omuziki musomero tugukubira nga mu uniform. A general but this is how I perform. I'm very deep in love. Kanuke kasose on my album. This girl knows how to shake her bam bam. We grew together like a bamboo. Tewera viram the one with true love. Enkera, mabebi jagala nkulabe kenkera. Bwe nkulaba gwanchi usembera. Oba nkugulira mapera. Enkera, mabebi jagala nkulabe kenkera. Enkera, mabebi jagala nkulabe kenkera. Yo, Ajana Robert Music, DSS on the beat, basabure.